Katikiro Charles Peter Mayiga alambuludde ensonga ez'obuwanguzi obutuukiddwako Obwakabaka mwaka guno gwe tumalako ezikwata ku mbeera z'abantu ba bulijjo z'agamba nti zitambudde bulungi. Muno Katikiro anokoddeyo ensonga y'okutumbula ebyobulamu.
Bwe twali tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'emyaka 70 egy'ekitiibwa, twaggulawo n'eddwaliro emityane lyabbulwamu Ssekabaka Edward Muteesa II, n'amalala e Buddu, e Kyaggwe n'awalala gonna tugenda gabbulamu Ssekabaka Edward Muteesa II nga tujjukira kaweefube gwe yakola bwe yali pulezidenti okuyamba abakaramojja ku nsonga z'ebyobulamu. Kaweefube w'okulwanyisa Mukenenya Ssaabasajja ng'atukulembeddemu ng'emmunyeenye ku nsonga eyo, naye avuddemu ebibala abakwatibwa bakendedde abanywa eddagala nabo beeyongedde kirungi kuba baba batya ogendayo, n'abeekebeza okutegerayo bayimidde nabo beeyongedde. Kaweefube avuddemu ebirungi. Kaakati twabakanye kaweefube w'okugema omusujja gw'ensiri. Eddagala erigema omusujja gw'ensiri gye riri abantu balitya naye timulitya, kubanga aba World Health Organization baatukakasizza nti ddamu abaana mubageme baleme kufa musujja gwa nsiri. Abeesimbyewo mukubiriza abantu sirimu aleme kubakwata mu nkungaana za byabufuzi, kubanga wabaayo okusanyuka essanyu
Mukwata Damla Mayiga era alambise ensonga endala ezituukiddwako Obwakabaka omwaka guno omuli ebyenjigiriza, ebyobuwangwa n'ebirala.
Ate mwawulira nga tugulawo amasomero ga nasale, amasomero ga mabujje ag'Obwakabaka, twatandika n'amasomero 9 era abaana bangi beewandiisizo. Manyi Uganda wano mu nsi z'ebugwanjuba bwa Afrika yeesinga okuba n'omuwendo omunene ogw'abaana abatagenda mu masomero ga mabujje nasale and kindergarten. Kaakati twagatandika, twatandika n'amasomero 9. Mu kulwanyisa obwavu kaweefube naye tumubaddeko anti emmwanyi terimba. Ennaku zino Uganda eyingiza buwumbi na buwumbi oba mu July awo oba mu Agusito twafunye obuwumbi oba bumeka obwa ddoola mu mwanyi, oba eribaayo abatuweebazaako kaweefube w'emmwanyi. Naye ndowooza agayinza okuba ageetisse gonna amawulire amalungi ku ludda olwaffe olw'Obwakabaka kwe kumaliriza amasiro g'e Kasubi. Tubeebaza okubeera abagumiikiriza ebbanga libadde gwanvu naye kibadde tekyebeereka. Tewali ngeri ndala yonna gye gaali gasobola kuggwa mwaka gumu wa myaka 2 okuggyako oli nga kyayogerako takimanyi. Mwebale ne rupiiya ze mutuwadde obuwumbi 13 oli yawandiise nti essubi obusubi 13 tabamanyi byetaagisa.